ulisole sakwa jikeje
uyalikhumbula lelo sasihlali phansi wasithatha nawe dali wami uyalikhumbula lelo langa sasihlali phansi wasithatha nawe dali wami
Mlava lava,
mlava lava, mlava lava.